umwotsi mpindutse wamfata nk'umukome. Nakikubwira byose byanjye utanambajije, ndekeye kukubwira aho ngiye n'utundi tuntu tw'amafuti. Nkareka kukubwira ko nkunda shape of you, could you feel the same? Njya nkuririmbira baby, naragirijwe cyiza. Gerageza kugushimisha, you the one I love. Uduhenda abana bato, jyewe turamumisha. Nudukiss and hug ubundi nanjye nkarara nkuruda. So baby I don't wanna fake love, I just wanna be somebody affection. Nuko mbyire nga disa, I don't wanna hurt you, I shy you. Ndamutse menya kwijijisha, ndabizi neza wanyegera. Nifashe sinandike mbere, ndabizi wankumbura. Ndamutse menya
and hug wounded, and I'm getting out of